Bamako do e le nokkuji kewdi leedi ndi sukaabe yogaabe horoobe duubi sappo e go'o tan jogi yogaabe mabbe kay jaati bammi anyam mudum ka non wobbe yo saabi saarabe mabbe
nene wenire blason
mimide hoora yallam heba baraji mi fotto ton horde fanda duubi yottaade korka mimide yidi horde ga saarabe dan be sintami hoora ga dum tampina kan sanne sa wattu ana wuli juuni fe goto yamire kam mi hoora mi jaati habbi anya horde ga mi tampi sanne sa mi yulbi nangi du tampin kam mi segu wonumi fe goto wi e kam mi hoora mi habbi anna jaati mi sakradan be wi kam mi hora gaabe sine min yidi korka sanne mi kay wonumi mi do hora mi yami leliole miside fannan hiira mi sabe alla tan horrami fe gota hana yimbe kan sabe korka
de songane ni jugge
le galleji yogaji sarabe wajimbina sukabe horre
mi de hora tabe saradan fu ana hora korka ana tidi sanne mi korka ana tambina kan sanne ga mi ekito seda sedan sam imi mi tay sarabna ana hora mi ka watan dub sappo tati gota tan horumi
balon
hakunde be do sarabe goto fufu no famri kabaru korka sukabe wattu mo hakkilo wobbe yo wajibi sukabe be hinadi farilaji dina o wobbe kay holliti anani e ekintine wana fi e wajimbina
gaddem senu
mimi yamre suka dan fi gota horata fon ga kambe pebbe ne wada korka du ana faabobe be waabe hora nyala de wanande so dum be yoni mimbe dambe so welibe be hora so welabe dum patti be hora mingi mi sinta fi goto tara ke fu anani sinde suka mudun hora sabe non dina yamri suka yo ekiten dina giddi yo pamaro a ekitambe so be tambi fu be de wa accude so dum be yoni
ngoro katike setu dronolo
dina aslama ko wajimi ta fi suka hora soni o yonali no hulti almami usman amadou kan mo nyoro mango
wajibi lente
le dina aslama ko korka sukabe wala kle ga ben wa fudade hora so dumbe witti sappo go sappo didi yaade sappo tati yoko jaati ana hora gidi dumbe jene ekito sed sedan so suka dubi sappo habbi an ya hori so wa o jukki ngal ko korka baraji makko kay baraji balki fu godum bangi alla
sebe baluru ye chumi
dunke nyamduji docteur bonkana mayga holiti wide bangal doto en kay suka mo hibinaali duubi sappo hana horde
donc si c'est temps
suka so hori e duubi yogaaji ana fanna sembe mudum jom tiida momde sabi sa ƴeewi duubi yogaaji antum so suka ana le mudum on haane nyamde nyolman fu ko yarra jam na weli do du faapto chatta makko nangundurre ko heba junne ko haande e mudum e gaaso suka yamira mo hore giddi duubi sappo a tawanle o watti ana tiidi o heba mangu ko tewtaw ne nedda ko makko jaati on wa tampude du sabi so docteur en ko heewi ana tewtra saara patte yamira suka men hora
moins de 10 ans.
Sariam Mali wala memo hala kabar korka buru fufmo sukabe no holitiri Imran ag Mohamed horajo sudu bartidu sukabe holti widana hani watane hakilo bawde sukabe be hinade korka
nabo
me won jati sariyaji ko holitita mi suka ana hani horre ma hana horre ga leddi sariyaji hollitadi fe goto yamiraka wi a suka hora tle so wel jom on wa horre so te on andi on wa horre jati sikke wala mudo hora
yimbe dina be holti widon hani sarabe jangina tafurno sukabe sariyaji kabar korka fadde mabbe hinnade dum